Oh, well, wethu.
Oh, well, the dog.
Njani, mfana omdala?
Hayi, cha kulungile mfana.
Well, wethu.
Oh, well, mfana. Konje, bo wethu, umuntu mefuna, abelungu bakwabo, amthande kakhulu, abo ujima omuhle, angenze njani?
Uyabona mfowethu, uma uthanda amasisi bakwenu uma bakuthande kahle, wothi uma ubonga kuyena, uthi thank you, foolish message.